Yeni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu ndetse no kuri YouTube. Hano hi Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye ku isi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi twakebahariye inshuti bakunzi. U Rwanda ejo kwa kabiri ruzizihiza isabukuru y'imyaka 29 yo kwibohora, umunsi ukomatanywa n'umunsi w'ubwigenge ubu umaze imyaka 61. Kongo kwa gatanu yizihije imyaka 63 y'ubwigenge. Uburundi nabwo kuri uyu wa gatandatu ubushize ubwizihije isabukuru y'imyaka 61 y'ubwigenge, umunsi wizihijwe mu gihugu hose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ejo izizihiza ubwigenge bw'imyaka 247. Aho uherereye izo sabukuru wazizihije ute cyangwa se mwazizihije mute? Muri rusange ubuzima bwifashe gute rero aho muri hatandukanye nyuma y'imyaka yo kwibohora n'ubwigenge? Uyu munsi hi isaha ikiganiro muri sanga nkuko narimbivuze mu kanya twayibahariye, n'umwanya tubaha ijambo kugira ngo musangire inama n'ibitekerezo n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Abatari baduha telefone zanyu rero muzidushyirire muri Facebook cyangwa se mutwandikire kuri WhatsApp tuze kubahamagara. Reka mpite njya ku murongo wa telefone kuko nta mutumirwa uyu munsi, ijambo ni ryanyu. Mpere kuri Abdul. Abdul wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Urahagana hehe?
Ni mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba.
Mumeze gute rero i Rwamagana?
Rwamagana tumeze neza, asize n'akazuba nyine gutyo nyinshi yaraminutse.
Mwiteguye rero kwizihiza umunsi wo kwibohora ndetse n'ubwigenge, aho bimeze gute se?
Urebye nyine aho si cyose, urasanga umuntu afite akanyamuneza byaba ku maso no ku mutima, urabireba ukabyibwira. Aba ari umunsi mukuru ukomeye cyane mu gihugu.
Ubusanzwe mukora iki kuri uwo munsi?
Ni guhura nyine bakaganira, bakareba ibyo bagezeho, bakajya n'imihigo nyine n'ibyo biyemeje nyine.
Uravuga ibijyanye n'iterambere, ibyo bagezeho mu bijyanye n'iterambere? Nk'icyo ubona se wowe wibonera n'amaso, ubona uti iki ngiki cyagezweho, twifashe neza cyangwa se ahakeneye gushyirwa ingufu n'aha, ugira icyo bitubwira?
Mu Rwanda ucyashi kurabyibwira, u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, twajya mu iterambere. U Rwanda ni igihugu gifite ibikorwa remezo, amashuri, amavuriro, imihanda, ibyo byose bituma iyo ubona n'amahanga yose aba afite akanyamuneza ko kuba yaza mu gihugu kwitembereramo bakareba u Rwanda dufite ahantu nyaburanga ababakerarugendo bakunda gusura. Ibyo byose tukabikiye ku mutekano mwiza duhabwa na His Excellency Paul Kagame.
Mu rwego rw'ubuzima ubona byifashe guteho, kuko burya amagara mazima niyo ya mbere kugira ngo hari umutekano, hari n'amagara mazima kugira ngo umuntu abashe kugira icyo yigezaho cyangwa se hageza ku gihugu, ubona byifashe gutaho ngaho rw'amagara mu bijyanye n'ubuzima?
Mu bijyanye n'ubuzima ibintu bimeze neza, kuko irebye nk'intu z'ababyeyi babyaraga bapfaga bari kubyara umubare waragabanyutse, nta n'aho tukibyumva. Urebye ibintu bimeze neza, hari ahagiye hakiri udukosa tumwe na tumwe, ariko nabyo bizakemuka ku bijyanye n'amaposte de sante. Hari ibitaruzuzwa neza, ariko nabyo twizeye ko bazabikurikirana nta kibazo.
Hanyuma naho amashuri, mbere y'uko nkurekura, sinzi niba ugifite akanya, naho mu bijyanye n'imyigire, uburezi byifashe gute?
Ibijyanye n'imyigire urabona yuko hari abana benshi, hari abana batari bajya ku mashuri bitewe wenda n'ubushobozi bw'imiryango yabo, cyangwa se n'ikibazo runaka cyo mu miryango yabo no kubura ubushobozi. Ariko kuri iki gihe ubu ngubu leta arabihagurukiye, ntabwo bikiri nka mbere, bari gushyiramo imbaraga cyane cyane.
Naho ibiribwa abantu bajyaga bavuga ko bimwe bihenze, ibindi ibiciro byabyo byahindutse, uho byifashe gute aho ngaho rw'amagana?
Ku bijyanye n'ibiribwa bwo ibintu byarakaze, ntabwo natinya kubivuga. Bavugaga ngo ibiciro byaragabanyutse, ariko turebye mu biribwa nta kintu cyagiye kigabanyukaho cyane cyane rwose. Kuko urajya kubaza nk'ikintu runaka mu iduka bakubwira amafaranga, ugasanga n'ubundi ibiciro cyari bya bindi, wabaza umucuruzi akakubwira ati uzajya gusanga butike yawe warenzaho iki.
Yego, ni uko kugerageza kureba uko ikibazo cyagenda gikemuka buhoro buhoro, mukiyambaza n'abayobozi babari hafi.
Oya, ababishinzwe mu nshingano zabo babikurikirane, kuko ugiye nko kugura akawunga cyangwa se umuceri barakubwira ibiciro ugasanga ni bya bindi nk'uko nabikubwiye. Waba ukavuga ngo reka ibyo twaranguye bibanze bishiremo, urumva? Kandi uko bigenda bishyiramo niko bayobongera bagapangamo ibindi. Mbese umuturage bwo ntabwo mu bijyanye n'imirire, ntabwo umuturage bimeze neza.
Ntabwo rero babikurikirire hafi nk'uko bivuze. Ndagushimiye cyane Abdul.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika.
Yego. Twakire noneho Idrissa. Idrissa Bakungu, uranyumva?
Ndakumva neza, ndi Eugenia.
Wiriwe, urahagana hehe?
Wiriwe hano Kigali mu Rwanda. Ntuye Nzeramvura. Muri Gasabo.
Yego. Mumeze gute rero Bweramvura?
Bweramvura turi aho, turashimira Imana, tugashima n'ubuyobozi bwacu nyine bw'igihugu, tugashima n'ingabo zacu zadukuye ahakomeye.
Yego. Witeguye kwizihiza rero umunsi wo kwibohora?
Yego, turabyishimiye cyane. Dufite akanyamuneza ku mubiri no ku mutima no ku maso, aho tugiye n'aho dukorera hose. Muri make dufite umutekano uhagije, ntacyo twishinja.
Ndumva mumeze neza nk'uko Abuduru yari amaze kubivuga nawe. Akanyamuneza bwa akanyamuneza ni kose, ni aho ugenda hose niko bibona, cyangwa naho ngaho Bweramvura?
Oya, ni kuvuga ngo mu Rwanda hose turashima Imana, nta kibazo dufite. Ni ukuvuga ngo ikintu kiduhangayikishije muri iyi minsi ni ikintu kimwe, ni icy'ibiciro ku isoko gusa, ariko ibindi byose nta mutima mubi tumeze neza. Abashima leta yacu ibyo yadukoreye, nawe nkashima ingabo zacu kuzana undi mutekano mu bindi bihugu. Kandi nkabashima nyine uko umutegarugori tumuteza imbere, turabyishimira cyane ndetse n'uburezi no kwivuza umutegarugori mukobwa ariga uburinganire burahari nta kibazo gifite turashima leta yacu y'ubumwe
yego banza ukomeze nange kwaza ku mutegarugori
yego ni ukuvuga ngo umutegarugori nyine twamuhaye agaciro nyine kandi mu kumuha agaciro byatumye nyine nawe yibona mu bandi kurusha uko mbere byari bimeze kandi nashima ko kuko wavuze ngo uyu munsi wo kwibohora twibohoye ibintu byinshi cyane kandi noneho tukaba nyine ikintu kitagenda neza muri iki gihe ibitagenda neza nibyo bikeya cyane ariko ibigenda neza nibyo byinshi mu gihugu cyane
nuko nyine nkuko bivuga ati bitagenda nibyo bikeya nuko nyine nkuko babivuga ngo ntabyera ngo de wumvi urebye se nkaho wasaba wenda wakwifuza ko hashyirwa ingufu kugira ngo muri ibyo byagerageza gukemuka cyangwa se kugira ngo nabyo byere nk'ibindi wavuga ko ari nka hehe
urebye aho bitagenda neza ni hamwe na hamwe muri siporo ariko mu mupira w'amaguru ariko ibindi byose nta kibazo dufite ubuzima burimo buragenda neza kwivuza buri muturage wese afite mituweli arabasha kujya kwa muganga none kwa kwa muganga kubyara akagera kwa muganga nta muntu ukibyarira mu rugo urebye nta kibazo gihari mu mashuri twese turangana yaba umuhungu cyangwa umukobwa nta kibazo gihari
iyo urebye tuvuge wowe sinzi niba ukiri umunyeshuri cyangwa niba wararangije wabonaga ugereranije abakobwa n'abahungu mwabaga muri kumwe mu ishuri mwari ku kigero kimwe mwanganaga mu bijyanye n'umubare ugereranyije
urebye birahabanye ni ukuvuga ngo
abenshi ni bande
abenshi mbere bari abahungu ariko muri iki gihe nyine twese turangana kandi ugasanga noneho umutegarugori niwe ubasha kwiga cyane nawe akiteza imbere
kubera icyo ariwe ubasha kwiga cyane se
ubungubu uburebye ikigero kirangana umutegarugori n'umuhungu bose birangana urebye
uravuga yego bitandukanye na mbere uravuga ugereranyije nko muri primeri mu mashuri abanza muyisumbuye no muri kaminuza byose urabona ko abakobwa barimo gukomeza kugenda biga ku kigero kimwe n'abahungu
rero bakomeza kwiga barangiza kwiga bakabasha gukora ubumenyi mu kazi basangamo mu mirimo yose urebye ngende mu tekinisiye narangije kwiga itajya ku isoko ry'umurimo rero ndi mu tekinisiye narabyigiye nkora mu Kagera Motors ni ukuvuga ngo mu batekinisiye ubona ngo mbere abatekinisiye ntago babaha agaciro ariko ubu ngubu abatekinisiye nyine babaha agaciro kandi noneho n'abakobwa nabo tukisangamo tukajya gutiganira amasoko tugakora neza nta kibazo nshobora kuba mfite umuyede w'umukobwa nta kibazo tugakorana neza
uravuga mu bijyanye n'imodoka
yego ngende mu tekinisiye
yego
ndagorora nkatira n'amarangi nkatira na mekanisi
yego
ariko nta kibazo gihari
ukorana n'abakobwa iyo ntabwo yenda sinavuga aho ngaho ukora turebye muri rusange umukobwa ntashobora kujya gushaka akazi k'ubwo butekinisiye hanyuma bakamureba ati bakagaha nk'umuhungu kubera ko umukobwa yenda bamusuzuguye ntaho icyo kibazo ajya kukibona
ahubwo muri iki gihe nyine bareba nyine kapasite y'uburambe cyangwa ibyo yigiye niba bibashije iyo abibashije nyine ajya ku isoko ry'umurimo agakora nawe akiteza imbere na kibazo gihari
none se yagaragaza te ko abizi ko bishoboye uretse diploma aba yakuye mu ishuri hari ikindi kintu yagaragaza avuga ati ibi ngibi nanye ndabishoboye nta ushobora kumukumira akamuheza kubera ko ari umukobwa gusa
oya ni kuvuga nyine abarangije kwiga akagenda yimenyereza agakomeza stage akagenda agashaka no agashaka nyine n'uburambe urebye arankorera mfite uburambe bw'imyaka 20 nagiye mbura nabo cyane bamwe nk'abigisha gukorana nabo bakiteza imbere nabo bakajya gukora mu yandi masosiyete cyangwa bakajya no kwiga no hanze nta kibazo ibyo barabikemuye
nuko ni byiza sinzi niba hari ikindi wifuza kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika nyuma y'imyaka yose ibihugu byigenga Burundi, u Rwanda, Congo, Amerika nk'uko nabivuze ntangira imyaka ibaye myinshi 61 y'u Rwanda n'u Burundi 63 ya Congo 247 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi tutavuze niba hari ikintu wifuza kuba wageza kuba twumva muri uyu mwanya mbere yuko nkurekura
yego ni kuvuga ngo ubwigenge cyawushimira ko twabugezeho ikintu nyine bari abadukoronije nta kintu batumarije abadukoronije yego twebwe n'u Burundi cyangwa Congo badusubije inyuma ahubwo ni ukuvuga ngo iyo tugira imana tugakoronizwa n'abongereza tutari kugira iterambere ringana n'iryo muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa n'ahandi ariko kuvuga ngo ababirigi n'abadage nta kintu batumariye urabona tutangiye kwiyubaka nyuma
n'amashuri bazanye ni ibikorwa remezo nabyo ntabwo wabishyigikira ntacyo bamaze
nta kintu batumariye ahubwo dutangiye kwiyubaka ubungubu bazo turashima leta yacu ko yadukoreye ibitangaza tukaba twibona muri leta yacu leta yacu iradukunda icyo tuyisagira biduha urabona umunyarwanda ajya kwivuza ku kiguzi gitoya biriya n'ibyabagaho kugego urabona badukoronizaga batugira tujye guhinga ni byiza ariko urabona ubungubu turimo turahinga mu iterambere twuhira byose urabona muri iki gihe nta kibazo gihari kuruta uko nyine kuba baratujyanye mu ishuri nyine hagatwize neza hajemo nyine ikandamizo ry'abana b'abakobwa ariko ubungubu nta kibazo gihari buri muntu wese asigaye nta kibazo gihari
ariko yenda ntabwo umuntu yavuga ko ari amakosa yabo niba abakobwa batariga agashobora kuba n'ababyeyi bari batarajijuka batarakanguka ngo baha agaciro umwana w'umukobwa nk'uko kangana nka kamusaza we ndakeka tutabyitirira abakoroni bonyine
urebye nibyo hari icyo na 80% badukoreye akantu gatoya cyane ni ka kandi agasukari gakeya mu mazi menshi kandi tuba dushaka nyine none iterambere ubu dufite rimo rirazamuka cyane
reka dukomeze turisunike rigere kure cyane kurushaho
yego kandi tugashima umuyobozi wacu tugashima perezida wacu turi inyuma ye menshi ubundi tuzamutora kandi namushyigikirije na ku ijana
reka ngushimire rero Idrisse kuri ibyo bitekerezo byawe ngira umunsi mwiza twakire niyo kuri Jackson Gatabo uranyumva
halo
wiriwe neza
mwiriwe Muriwe na mga kwa jiji ya Amerika.
Yego yego, urahagana hehe.
Ndi ahantu witwa ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatabo. Muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi.
Yego yego. Turakumva neza. Makamba se mwizihije umunsi w'ubwigenge gute?
Bawizihije neza. Turiko turigira intsinzi y'Uburundi kikwiye ko abazungu badukosheje. Ego neza cyane. Baranezerewe kuba tumaze imyaka 31 kikwiye ko abazungu.
Nikuye ko abazungu.
Turose ubwigenge.
Mwikukiye. Ntimwikukiye. Uburundi bwikukiye. Yego.
Burundi bwikukiye.
Urabona se bimeze gute nyine nyuma y'imyaka 61 urabona ibintu byifashe gute aho ngaho mu gihugu?
Mu gihugu byifashe neza kuko ubu nta muntu akivuga ngo hari umuntu akinyuma iwe amwirukako. Umuntu abona ko ubwigenge bukwiye buhari.
Ushatse kuvuga iki umuntu amwirukako?
Kuko twumva batubwira ati kana kare umuntu na ubwigenge butaraboneka wasanga umuntu atorohewe. Muga ubu umuntu ubwigenge umaze kuboneka turorohewe cyane kuko n'abadutwara nyine badutwara mu bwigenge twahawe n'urya yayirondeye rudufiko bagasore. Nibyo bakurikiza iraga ibyiwe.
Yego. Ejo ndumva ubwo mwaramutekerejeho cyane kuba yarabakuye mu bukoroni.
Twamutekerejeho cyane cyane.
Iyo urebye se mumaze uravuze uti tumaze kwikuraho abazungu, urabona ari hehe harimo hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo nyuma yo kwikuraho abazungu imyaka 61 ishize Burundi bwigenga, nihe ubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo igihugu kirusheho gukomeza gitera imbere?
Cyane umuntu ushyira ingufu mu bijyanye n'iby'ubutunzi. Kuntu bijyanye n'iby'ubutunzi nk'uburimyi bana yuko nk'ibifungurwa akenshi bikunze kuduga cyane.
Yego, biba byabaye nuko biba byabaye bike.
Byabaye bike kandi ugasanga turakenye, turagize n'ikibazo cya ngeri, ugasanga ngeri irakenye, ugasanga ije nk'umugihe nyine twakerewe, ugasanga iduteye. Nyuma yuko aba ari uruhombo na rya terambere ry'ubutunzi buca bugira hane buca bubura.
Yego. Hanyuma
ikindi nacyo ni ibintu mu bijyanye n'ubutunzi.
Yego.
Ikintu wadufasha ni ikintu kijyanye n'igitoro kirakunda gukena cyane.
Igitoro kiracyabura, twajyaga tubibona ku mastasiyo ya lisansi, ubona imodoka za moto batonze umurongo bategereje lisansi. Ubu bimeze gute?
Oya, ubu cyabuze na gutonda umurongo. Ufashe urugendo barakuzi uradimbwa ku mpamvu y'igitoro.
Ugize ubutumwa uha abayobozi bwaba ari nk'ubuhe?
Ubutumwa nubaha ni uko bagerageza igitoro kikaboneka, kandi uko bagerageza bakaraba ubukungu ubutunzi bw'igihugu bukazamuka, tukaba yuko natwe Uburundi bwacu bwotera imbere mu bwigenge bwacu twarose.
Naho Makamba ubwaho ubona ari iki cyaba kibura kugira ngo Makamba ibashe kujya imbere kurushaho?
Ikiburaho ikibura ni ibintu bijyanye n'ukungene tworonka ukungene ibifungurwa byoreka kuza biraduga. Bigenge turabufise, hameze neza, umuntu ayishyira akizana. Kuko ubu narigene benshi amashuri barayiga atangorane. Anubejeje amwigema akazara ikabonetse arakaronka, ntibavuga ngo ni umwigeme cyangwa ni umuki, ntibacagura.
Nuko ni byiza ndumva ari intambwe ikomeye n'abo mu Rwanda bari barimo kubivuga ko umwigeme umugore mu cyangwa se umukenyezi nk'uko mubyita mu Burundi ari ubuvu yitaweho kandi ntahahezwa.
Yego, umuntu w'umukenyezi umwigeme mu Burundi aricawe cyane cyane. Kandi umuntu arabishima.
Yego yego.
Ijeki ni chansa abantu.
Yego.
Gusaba abarongozi b'ibihugu bya Afrika. Bakaraba ubwigenge twarose tumaze mu myaka 60 n'irenga barabe icufishe ubusa. Cyane abarongozi bakamubamenya yuko ari incungu ziguze ibihugu bya Afrika.
Yego.
Kugira ngo bamwe babyibuka kandi bamwe badutunganiriza na twega abanyagihugu abanyafurika tukamererwa neza.
Yego
yego,
ni nacyo mubatorera kugira ngo babayobore kandi mu nzira nziza babageza ku iterambere.
Nicyo tubatorera.
Yego, reka ngushimire rero niyukuri Jackson, urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Yego, twakire Bonito.
Hello,
muraho neza?
Amahoro cyane.
Yego yego, urahagana hehe?
Na Nairobi.
Mwifashe muti Nairobi?
Nairobi turaho turafundikanya nyine byo mwiki gihe nyine.
Nta kundi nyine ni ugupfundikanya kugira ngo iminsi yigire imbere.
Ndatemba ku bintu bya economy. Ego turaho kabisa turashima rugira byose. Ama nanjye nari mfite icyo nshaka kugira ngo mvuge ko.
Yego yego, rwose ijambo ni iryanyu, ni umunsi wanyu, uyu munsi twabahariye nta mutumirwa.
Ego ku bijyanye n'ubwigenge, kumenya igihugu cyacu cy'u Burundi, genda Umurundi.
Yego.
Kumenya igihugu cyacu cy'u Burundi nogira nticyifashe.
Yego.
Bo mu busanzwe iwacu u Burundi bibaye nuko nahashize nuko ndabyumva mu Burundi wacu turacyafite akagorane. Urabona nubwo twarifukiye tukabyika ko twari twikukiye mugabo sinzi ko nohera muri ekonomi cyangwa nohera muri politiki, sinzi abo mubwo nohera.
Nta kibazo rwose, hera aho ushaka.
Mbo ni ukuvuga ntereye mu bya politiki, nogira nti inzego z'igihugu zihagaze neza, zipanze neza. Mugabo gusa kubera ko twarondeye ubwigenge kandi baturonderera batwita ngo imbere baturonderera twese, atawo kuyemwo twagomba dusabe nk'inzego z'igihugu mu gihe ziba zaratowe zibe zishobora gutunganiriza abo zibe zishoboye gutunganiriza bose. Kubera twisunze ibyo tugenda turabona kungukana abumenyi bayaga abategetsi bacu n'ukuri barakora uko bashoboye. Mugabo hariho ibintu bijya usanga bitariko biragenda neza mu bya politike hagati yari hagati mu migambwe yenogira nti kubera ko igihugu ari cyacu tuzira kwitwarirwa n'abazungu, nagomba gutumirira abarongozi abashoboye kugira icyo ingingo bashobora gufata mu gihe hari ibintu bitagenda neza, ko bota hamwe bakicara hamwe bagatorera inyishu y'ibibazo tutarinze kujya muri vuruguvurugu. Vuruguvurugu gihombya byinshi, amabarabara arononekara, ibintu by'abantu bigira ingorane. Rero kubera ko twashoboye ntayo kwikukira twikura ko abari batuboye amaboko imugongo, twari dukwiye kujya hamwe tukabona ibibazo, aho ikibazo tukacyicarira mu gapana guhana. Kenshi rero indongozi z'iwacu zo muri Afurika ingorane zigira aho kugira ngo batorere umuti ikibazo, ahubwo ngo bagomba kurondera kwimbana mu migi badashoboye kugira ngo bashobore kujya inama n'ingingo maze baterere ikibazo hamwe kugira ngo twize tubone iterambere rishobore kubandanya riduga.
Aho wapfa ubwo uti bakajya hamwe ikibazo bakagitorera inyishu, ni uravuga mu mashyaka mu migambwe ubwabo cyangwa imigambwe ifatanyije n'abayobozi
imigambwe nko ugasanga hari nk'umugambwe widogera ubutegetsi widogera ubutegetsi uko uriko urawushambuza nibyo ibintu bitari bikwiye kuba byovugwa byari ibintu byari ubutegetsi bwari bukwiye guca buba magaba onyene bugaca bwinjira muri ibyo bikorwa bukabatunganiriza musanze umugambi ubutegetsi butwarira imigambwe yose maze ubutegetsi maze kushika ku butegetsi nubwo gitwara wa mugambi wo wavuyemo ucuja ucuba umuntu ucuba witwa umushinga nta cyo kumushinga ntawe ahagararira abantu kuko birababaje cyane kandi biranatuntuza kumva yuko hari ukuboko kuri muri leta kuko gutuma imigambi isambuka
uratekereza ko leta yaba isambura imigambi ifasha imigambi gusambuka
ibintu dukunda kubona ni ibintu dukunda kubona ku ma radio sose tuvuga ngo ni igenda yagiriza ndabona kenshi kuri voda merike barakunda kwandika umukuru w'umugambwe runaka ibyemezo by'iyo byanswe cyangwa inama ikoraniro kaminuza ryabo ryabaye ndase leta yase kubyemera bariteguye leta yarabimenye icyo gihe rero ugasanga n'ibintu nk'ibyo mugabo byari bisabwa ko nk'umurongozi twabukwarize kujya hamwe bakagira ibintu nyine bakabitunganya ugasanga kugira igihugu kibe kiri stable
imikoranire hagati y'imigambwe na leta noneho ubwo wari uvuze ibijyanye na politiki sinzi niba hari icyo wifuzaga kuvuga mu bijyanye n'ubutunzi
icyo nifuza rero icyo nasaba abarongozi ni icyo leta ubwayo ibe ishobora kubona ikibazo aho kiri igitorero muri kuko ntabwo yokinanirwa kuko leta nogira nti ni umubyeyi leta n'umubyeyi w'abanyagihugu
yego
rero nubwo tuba tugiye mu mashyaka abanyamashyaka bagizwe n'abanyagihugu leta yari ikwiye kujya hamwe ikabafasha gutorera umuti batarinze kujya mu bihano tugire iki kugira duhane cyangwa dutegane ego nibyo nariko nsabahama ibijyanye n'ubutunzi turasaba leta yacu ko yobandanya gukoresha ingufu y'iki irakoresha kugira ngo izamure ubutunzi kuko birababaje cyane kuba wumva ngo igihugu cyanyu kiri inyuma y'ibindi bihugu dusikwa ko twarikukiye abahora badusahura baragiye ukibaza ukananirwa no gutahura none ko badusahura ibyacu bagiye none tubigwa n'iki gutera intambwe mugabo ibyo byose bivahe bivaha ahandi nyine nakubwira batagiye inama bajye hamwe bumvikane batagiye guteganya imitego nibaza ko byose byagenda neza cyane
yego byagenda neza abantu bakoranye yego reka ngushimire cyane rero niba nta kindi urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe kandi ugira igihe ibintu byiza
murakoze namwe murakoze cyane
yego ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi twakibahariye kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo ku murongo wa telefone dufite na Siriro Muvunyi wiriwe neza Siriro
naneza
yego amakuru ke yawe
amakuru ni meza mwaramutse mute namwe
twe tumeze neza rwose nta kibazo turashima Imana uherereye harya
mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
yego igitekerezo cyawe rero kurikije insanganyamatsiko twabahaye
igitekerezo cyanjye ndavuga cyane cyane mu kwibohora tumaze kugera kuri byinshi imihanda amavuriro amazi ubona yuko isuku ubona yuko u Rwanda rumeze neza nyuma y'imyaka 29 ubona yuko hari iterambere rwose rishyushye ariko kandi nanone nta byera ngo de ibintu byitwa ibiciro rwose ku isoko urana ko ari ibintu abaturage tukishimye habe na gato seta ariko kugira icyo yakora kuko hari n'ubwivuga ndi bicira biramanuwe bikabaho iminsi mica nabwo bikabaho agace gato rwose urebye isukari umuceri urabona ko ibintu birahenze rwose leta nireba ukuntu yabigenza nireba icyo yakora nyine muri ingengo y'imari bazareba ikintu babikoraho kuko urabona yuko amafaranga kuyabona ni ikibazo buri kilo cy'isukari kigeze ku 200 biragoye cyane nyine bazareba ikintu babikora naho ubundi ubusanzwe
bigomba kuba ari ikibazo kibahangayikishije cyane ariko kuko n'abandi bakubanjirije bari mu Rwanda babiri nabo bakivuzeho icyo kibazo cy'ibiciro by'ibiribwa
utanze mikoro ku bantu bose bari kukumva hagize abantu bose mu bantu 10 wavugisha utangwa ku biciro yaba ari nk'umuntu umwe nawe wenda bimwe byo kwiziga nyine
cyangwa ubicuruza
abandi babivuze
cyangwa ubicuruza yenda adashaka kugira ngo bigaragare ko hari ukuntu yaba yunguka mu baturage
ubicuruza nawe arabizi neza kuko nawe arabizi neza ko ibiciro ari ikibazo kuko ndibuka ejo bundi nabajije umucuruza arambwira ati ariko si utandeshye uzajya kurangura urangura uhenzwe ucuruza uhomba ibyo byaba ari biki waba urimo ariko isukari ye rwose arimo arambwira ngo yo kuko ubona umuntu aba yirukana ku muvuduko abantu ba santimetiri ukuntu baba biruka nawe rero na n'isukari nayo nyine ifite umuvuduko muremure cyane uko bugiye ko bwije bararangura bagasanga yiri kuzamuka cyane ku bwije
ni ukuvuga ko noneho ikorwa ari nkeya
ntabwo tuzano biri gupfira rwose ntabwo tuzano biri gupfira ko biri kose no radiyo n'abayobozi baba bari kubyumva bareba uburyo kiba badufasha muri ibyo bintu naho ubundi
cyangwa abantu baramwisuka
cyane
cyangwa abantu baramwisuka ari nyinshi kandi atari na nziza
baramwisukari nyinshi se gutwe oya nta bidasanzwe ntabwo twavuga ngo baramwisukari nyinshi none se kera hose ni ukuvuga ko ubungubu aba harimo baravuka ubungubu arimo aribo bari kumara isukari kera hose twari ntabwo twayikoreshaga ariko urabona yuko iri kuzamuka ntabwo turi kumenya impamvu iri kubitera rwose
ntabwo ababishinzwe badukurikiranire mumenye impamvu ituma iyo sukari cyangwa se n'ibindi biciro bitabanogera nuko komeza igitekerezo cyawe
icyo nakurikizagaho ni ugushima leta y'u Rwanda n'ibyo byose nyine ibyo batugejeho ni byinshi by'ibiciro ntabwo ari byo byabakanga turabashima cyane imiyoborere myiza batugezaho cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu perezida Paul Kagame rwose aradukunda rwose aradukunda kandi ubona umuturarwanda wese akenshi ubibona nyine yuko anejejwe no kuyoborwa nawe mu miyoborere ye myiza ku bintu byinshi byiza agiye atugezaho nyine
hari nk'ubutumwa se niko se Cyrille hari nk'ubutumwa se wamugenera wamusaba ngo yongeremo iki asabe ababishinzwe aho bashyira ingufu ni hehe uretse muri ibyo bintu by'ibiciro twari turimo tuvuga niba hari ahandi
uriya rero uriya mubyeyi ntakatagira ntakatagira buriya n'ibitagenda neza aba yabivuze rwose ni kwa kundi nyine wenda n'abantu abayobozi bo hasi baramutse bagiye bakora nk'uko wabishaka ntabwo twaba turi aho tugeze ahangaha ngira ngo twaba tugeze ku yindi ntera ndende cyane ubona yuko ari umuntu ushyize umuturage ku isonga mbere ya byose umuturage n'ibindi byose bize nyuma ariko ubona yuko ari umuntu wifuriza umuturage w'ikintu cyiza ni umubyeyi wita ku be niko njye nabyita nyine ikihutirwa ikurundi ni ugushima cyane murakoze cyane
urakoze cyane nawe kandi no kuri ibyo bitekerezo byawe mukomeze kugira ibihe byiza
yego namwe
radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakira Ali Mahamudu uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana he
mwiriwe mbere mu gihugu cya Tanzania
mwiriwe mute rero urahagana hehe neza
ndi mu mujyi wa Geita mu ntara ya Geita n'ubundi hano navuga ko turi amahoro
nuka
muri rusange navuga ko ubuzima umeze neza ubwo ngendeye kusanga
yego komeza
ngendeye kusanga nyamatsiko nabonye na ndahera kubwigenge ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi navuga baruze kwizihiza
yego
gusa mu Rwanda bakaba barabibumbiye mu munsi uzaba ejo ku itariki enye w'imyaka 29 u Rwanda rwibohoye
yego
kuva u Rwanda rwabona ubwigenge tugende ku buryo rwagiye ruyoborwa n'amateka twagiye tugira y'ubwoko bubiri bwagiye buhangana ku ngoma bikaza kugeraho intambara iba nakwita genocide abatutsi bakicwa noneho u Rwanda rukabohorwa ubwo nagera kuri imyaka 29 bazizihiza ku munsi w'ejo hafi turi hano mu gihugu cya Tanzania hari ibintu byinshi tugenda tugaya ndetse hari n'ibyo dushima ubwo ndahera kubyo tugaya njye gusenza kubyo dushima ku uburyo u Rwanda ruyobowe nabyita ko rimwe na rimwe rebe nk'akazi kuko hari imyanzuro imwe n'imwe usanga umuturage wo hasi yagakwiye gufatirwa kugira ngo imibereho irusheho kuba myiza ariko rimwe na rimwe kubera ba bantu nakwita ko igihugu bakirya bonyine bigatuma twebwe bari abaturage bari hasi ubuzima bukomeza kuzamba
urashaka kuvuga iki ubuzima baburya bonyine kandi bakorera abaturage kandi umaze kuvuga mu kandi yatubwiye ko umuturage ari ku isonga
reka ngurugero uyu munsi mu Rwanda bahanganye n'izamuka ry'ibiciro ibiribwa birenze ku isoko
yego
uzabaze muzakora ubushakashatsi ku bacuruzi baranguye umuceri bakuye hanze cyane cyane nk'umuceri uva muri Tanzania nta muturage wo hari nta mucuruzi wo hasi wavuga ngo ufite umutayi wa miliyoni 10 abashe kuza kurangura umuze waka ku rusumo ku mupaka ntabwo yawuhanyuze hari abantu bibumbiye nabyita nka koperative utapfa kwinjira ni umutane n'iyo koperative bitewe n'abayigize
akaba aribo bagura uwo muceri
kawuzana kawuranguza bari abacuruzi bo baraza bakawuzana no bakamusupplyinga aba bacuruzi bahari abo hasi
umucuruzi uje akawufata kuri abo ngabo
kandi we nawe afite umutari afite igishoro ku buryo yaza kukura hanze ariko kubera obstacles bo bashyiraho cyangwa amabwiriza bigatuma ba bantu bafite igishoro bagakwiye nabo kurangura bakabuha ku baturage ku mafaranga makenya ntabwo bibakundira bikagaragaza ko
nindushyiraho ayo mabwiriza se ni Tanzania se cyangwa ko numva umuceri uba ukiri muri Tanzania
ni mu Rwanda
ni kuri ku ruhande rw'u Rwanda
kuko ni ku ruhande rw'u Rwanda bigatuma rero nimba nkange uyu munsi nateganyaga kuba nakora ubwo bucuruzi ariko iyo uvuganye ukoze survey ukavuga n'abayobozi bo bahariya n'abaturage abacuruzi baba kinyamoneka biragoye natwe turakize twabuze ko tubigenze bikagaragara ko hari imiyoborere idashimisha umuturage wo hasi uko bigaragara ko mufata kunda ahubwo bamwe babifite bagakomeza kongererwa
ubwo nibyo ni ibintu byo kurebera hasi naho ntabwo umuntu yabihamya none ahangaha ushobora kuba warabyiboneye cyangwa se waranabyumvise ariko ntabwo nkatwe kuri radio y'ijwi ry'Amerika ntitwabihamya nta bushakashatsi twabikozeho
aho ni ukubanza gukora ikindi imiyoborere yo mu Rwanda mbayo nejo mvugeyo u Rwanda umugashimira cyane umukuru w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame imiyoborere y'igihugu ayihora neza kuko agerageza guha umuturage inyungu ndetse amuha ijambo ariko bariya bake babasha kugera ku muturage kuko ari hari hejuru ntabwo yagera kuri muturage wese n'ikibazo afite ariko bariya bari batwegereye rimwe na rimwe ndavuga ko iyo batuma abaturage rimwe na rimwe batishimira imiyoborere yiwe ugasanga nyine baramutobera ushobora gusanga umuturage ufite ikibazo wakigeza hejuru ukabona ari ukuntu bagenda bakigira zigizaga
ntibagishakira umuti ako kanya
ntibagishakira umuti bitewe bitewe n'urwego uriho nakwita urwego uriho mu bukungu ugasanga rimwe na rimwe bo birazoka no ugasanga umuturage ari hasi we ayijunditse ubuyobozi bwo hejuru kandi uyobore uri ku isonga nako atagira kuko rimwe na rimwe reba nk'iyo atuye nk'agace runaka akumva ngo agiye mu karere runaka abaturage bishimira ku kuba bavuga ibiba ari ku mutima ariko kubera ubwinshi bwabo ntabwo byashoboka n'umwanya bafite ni muto bikagaragaza ko ayobora neza ariko abo hasi nibyo ni ibibazo ubwo mu myaka 2029 ikintu gikwiye cyakozwe ntabwo ari cyiza leta y'u Rwanda ndagiye mu Rwanda nubwo ituzuye ijana ku ijana ariko navuga ngo byibura tubashe kwicarika amoko abiri yari ahanganye ifite inzika basha byibura ku kubunga nubwo navuga ngo ntabwo biruzuye ijana ku ijana ariko ni ikintu cyiza shimira leta y'u Rwanda yakoze
ndashaka kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge
ntuvuga ku bumwe n'ubwiyunge noneho nkagaza ku moko abiri umuti n'umututsi kuko uyu munsi umututsi ari gushingirwa mu bahutu umuntu agashingirwa mu batutsi
nuko nta moko ariho ariko mu Rwanda
amoko ariho amoko ariho ariko bayashyize mu ndorerwamo ya ndi umunyarwanda amoko ariho ndetse aranavugwa kuko aravuga ngo nduyu nanjye nduyu ariko kubera niyabivuga mu Rwanda yagirirwa nabi ariko nkatwe turi hano hano umuntu araza kubona ndi umututsi ukumva ngo kanaka ni umuhutu bana we uri urabamenye bari urabaza hano hano bo biracyahari
mu Rwanda ho ni umuntu n'umunyarwanda
ariko hari ikibazo amoko ari gusa ntibabivuga bitewe n'aho bari kuko yavuze ngo yazanye ingenga bitekereza rimwe bagahitamo guceceka gusa ntabwo bibuza kubana nta nubwo bibabuza gukorana ariko nicyo kintu shinda byibura navuze ko bituzuye ijana ku ijana ariko ikigero babishyizeho cyangwa bigezeho navuga ko gishimishije ikibura ikibura ni uko buri umwe agi umwe agire buri muntu agire imbabazi zuzuye ariko gutanga igice asigaye n'inzika
batanga imbabazi hanyuma umuntu asigara ari umwere umuntu ahisigara yera ku mutima izo mbabazi ushaka urashaka ijana ku ijana
ikindi cya kabiri leta y'u Rwanda kirimo Rwanda Revenue Authority ikigo cy'imisoro n'amahoro kirimo ikigo cya rura ikigo ngenzura mikorere kirimo RDB ibyo bigo byose uko mbivuze ni ibigo biri gutuma igihugu cy'u Rwanda abaturage bo hasi bari kubipfira mu hate gute ushobora kumva impamvu
tubwire
Rwanda Revenue Authority baragenda bagahiga twebwe tugiye guhiga miliyari kanaka tuzinjiza mu ngengo muri uyu mwaka ari amafaranga bahize bazinjiza bagomba kuyahiga ku ngufu kugira ngo bayabone babashe gushimirwa ko bakoze noneho uko bayabona bazayabona mu buryo bwiza n'uburyo bubi ariho ha hantu uzasanga umuturage wa kwinyuba kuko hari ahantu azacibwa amande bidateganyijwe
urashaka kuvuga amande nari ngiye kuvuga nti ubundi se kuki bayashaka mu buryo bubi gute kandi hari uburyo bwo kuyinjiza
urugero
nane se ubwo bamuca amande atakoze ikosa
reka mbasobanurire neza aho ngaho bafashe umuturage agiye kumucuruzi runaka agiye kurangura ibintu wenda aranguye kese ebyiri z'inzoga ndavuga amakese y'inzoga
yego
umuturage wenda yamuhaye lisiti y'ibicuruzwa ya IBM ariko kubera ko azi ko bigoya aravuga ati reka nandike kese imwe ariko amuhe ebyiri ugiye ngo nkwepfa abagabo ndebe ko byibura yagira gute
yagabanye
baragiye baramufashe wa muntu bereza ilisiti yawe y'ibyo waguze izi ni kese zinge ni kese ebyiri ariko tubona twanditse imwe murabizi natwe turi abantu agira ngo abikunda hari ibintu tunyuza ku ruhande aho kugira ngo byibura bavuge ngo bitewe n'ibyo yibye n'agaciro k'ibintu k'amafaranga yanyereje reka byibura tumuca amande ibihumbi 50 ugende bagufite nk'ibihumbi byibura nka 500 ku ikesi imwe abumva bari gushimira amafaranga abona bahize bagomba kugira ngo baguce igihano gikomeye cyane kugira ngo ubashe kuyabona
makarenza ayo ba umuntu yagombaga gucibwa kuri
makarenza ateganyije none nimba nimba wenda yibyeho ikese imwe yibyeho tuvuge 132 kubera iki batamuciye byo amari bo 50 byibura bavuge ngo ntuzasubire bakageza ku 500 ngo nokubera ngo yanyererekeje
no guhana yihanukiriye kugira ngo atazasubira
bo bahana bihanukiriye batarebye uriya mucuruzi urwego ariho nibyo icyo gihano bamushye kuri icyo gicuruzwa cyari kwinjiza
eh nawe yirinde gukora amakosa ariko nubwo nabo babona bo badakwiye kurengera
ntago nge ntago kigikiye abanyereza iyo misoro gusa nge icyo abantu ntunga gatoki nuko baba baca amafaranga nakwita amande arenze urugero bagakwiye gucibwa nabo bakoresha nyine ubumuntu kuko umuntu wese wakosheje ntabwo akwiye kujya mu buroko hari amakosa yo mu buroko hari n'amakosa yo kubabarirwa akajya mu bantu bakica bakayarangiza
ubwo se agiye mu buroko n'utwo yacuruzaga none twaba tukicurujwe urumva
eh niyo mpamvu none se urumva nimba umuntu aguciye amande 500 kandi waranguye ikese nk'4000
uyabuze urajya mu buroko
wanyereje umusoro wenda w'ibihumbi 130 kuri ku ikese y'abatezeya bakaguciye 500 ubwo hari ukugushyira muri gereza irenze iyo ngiyo bagushyize mu bukene kubera Rwanda Revenue Authority hari imihigo yahize ihiga amafaranga y'ikirenga atagendanye n'ubushobozi bw'abaturage dufite tuzinjiza miliyoni wenda 20 ariko nibarebe se zizaturuka ikindi ndagaruka kuri rura ikigo ngenzuramikorere kiraho ni cyitwa ikigo ngenzuramikorere kigomba kureba uburyo ibindi bikora ariko rimwe niwe ugasanga bari abayobozi babihagarariye biriho nk'abaringa nta nubwo bazi ngo bikora iki bagira icyo bakemura bagakwiye guhagarara buri muntu amenye inshingano ze amenye ngo iki kigo mpagarariye gikora iki gishinzwe iki ese kimariye iki umuturage wo hasi
wasanga ariko babikurikira yenda tutabizi kuko hari ababagenzura nabo bagenzura ibyo bigo ariko nabo hari abandi bari sinzi bashobora kugenda bakurikirana ibyo nabo bakora ntabwo
birahari babikora barahari babikora ariko ni hamwe bavuga ngo ifi nini itungwa n'ifi ntoya
ntabwo byoroshye
kuko buriya twebwe tubivuga kuko mwebwe muri itangazamakuru biri ku karubanda aka kanya turi kuvuga biri kujya ku karubanda kuko ndabizi ni muzafata igihe mukore savey nk'abanyamakuru muganire n'abaturage amarira menshi azajya bazagende babwira kuko njyewe njya ngerageza kugana n'abaturage ibi n'ibi ugakurikirana ibi n'ibi ugasanga bararira umuturage ari kujya kwandikisha bizinesi muri RDB ukumva uburyo bayandika banzuza ni bibanzuza ni ariko njya gushaka icyangwa cyo kugira ngo ajye kurangura ibicuruzwa hanze banzugire gute noneho nk'urugero ukagenda umuntu agiye kwandikisha business yiwe wenda ni nk'uruganda agiye muri RDB yego bararwanditse ukora ibiki nzi nzakora ibi n'ibi ibintu byose ukabyandika banzuye gushaka ubuziranenge ujye muri RBC muri RBS
ibyo ni ibiba bikenewe
muri RBS ibyo ni ibintu biri kiriya buri muntu wese agomba kubanza gukora ariko ibiberamo nibyo bituma rimwe na rimwe kwinuba bamwe na bamwe tugafunga imiryango
ntaho mushobora kubariza se
aho ubaza se tuzasanga ubaza yamaze kuvugana n'umwe wari kubanzirizaho
ubwo icyifuzo rero
2017 nakoranye nakoraga mu ruganda ntangira gushaka ibintu by'ubuziranenge mu gihe esmac yo kugira ngo uruganda ruhabwe ibigenderwaho urabyujuje ariko ni naza ngo tuzagaruka mu cyumweru gitaha ubwo hari aje turi hari yabanza kugira ngo banze abone amafaranga umuha mu mufuka kandi nta handi y'ubujye kubariza byanga urayamuha kugira ngo esmac
ariko nta ruswa ntikora mu rwanda
irahari nuko itavugwa yahinduye izina ruswa irahari ahubwo yahinduye izina
yitwa ngo ikibungo
2017 urumva 2017 hari ukuntu bikora nibuka 2017 RBS kama turashaka estimate hari umugabo umwe abayobozi baraje baragiye icyo gende umbitsira kwa ryari ryari rihagarara n'umugabo umwe ukora muri muri icyo kigo n'uyu munsi natekereza kirimo noneho bageze imbere tubona imodoka iragarutse ivugana nanjye kuko icyo gihe nari manager w'urwo ruganda bishobora kushaka kumuza na boss ati boss nawe reka mpamagare mubazi boss n'amagambo ati ndahari hafi kugera aho ngaho ati se bimeze bite boss icyo tutangira umbi 400 binyuze ku ruhande
natanze ruswa nayo n'amakosa ahubwo wibivuga batabibabaza
oya nago nayo baza kuko icyo gihe twebwe twatanze amafaranga y'urugendo kandi babahawe misiyo none se kuki agiye akagaruka kandi babahawe misiyo ngo kugira ngo byihutishwe mubone simaka oya reka mvuge ukuri
wari uvuze uti byahinduye izina ye reka
ruswa reka nguhe amazina atanu ari mu gihugu
amazina atanu ya ruswa
urumva ya ruswa ari mu gihugu atazwi abantu batazi
yitwa
umuyobozi ashobora kugira ngo ati ushobora kugenda ujya gutora serivisi ahantu iyo serivisi irakwenda bari guca amafaranga kumva ko ati wewe ubundi wenda ubwo agiye arakubwira tuzagaruka ati ariko wakiriho mitiyo hari yara mitiyo nuze ko ari ikarita ya telefone iri buguru kugira ngo umuntu avugireho icyo gihe ntabakubwiye ngo umushyire igihumbi ntabwo ati shyiriho miti ubwo nawe nyine uhita wumva
ibyo uretse miti uyu ni iki kugira ngo tunyaruke amasaha arimo aragenda hari abandi bategereje
ikindi cya kabiri irindi zina araba ati nimugoroba tuze kwaje guhurira kwa Mugwaneza ra ubwo nahari nyine bamwarapanze wenda hajya buri ujye kunywera ubwo niho mwica mukabicocora irindi rya gatatu aravuga ati mpereza nimero yawe aho ngaho iyo nimero umuhaye ntabwo ari uko mugiye kubishuti yari buze kuguhamaga ati se kugira serivisi yawe yihute bigira ngo ugende gutya na gutya ndaguhuza na kanaka baraguhuza na kanaka se kubera umunwa gusa
nuko ya kane
ruswa irahari ruswa ya kane wagiye gusaba serivisi hari akavuga ati asa ubundi buri munsi yo kubona usiragira hano ntuzagaruka dore ko n'ibyo koti wambaye mbona wapirimeze rite ubwo iyo akubwiye ibyo koti wambaye n'umuyobozi aguteye umupira hariya ati ubundi ibyo koti wambaye wari hanaguze uzabanza irihanagure neza ubundi kubone kugera ahangaha byambayeho
nibyo
nyuma mbajije bangatiho agatsindwa bose ntabwo uzi ko iryo koti nyine yavugaga ikirimo ubwo umuntu ashakira remera tuzamuha ati se ubundi wari uwo mwana ubundi ntabwo uba wumva uko bimeze
ntabwo byoroshye nuko yewe rero uwayavuga ntiyayamara
gusa nyine ikigaragara ntabwo ijana ku ijana imiyoborere hari byibura hari pasenti zihagaze neza mu miyoborere njye nta cyane cyane nakwibara ku ubuzima ndabushima cyane uburyo byibura iyo gahunda y'ubuzima ihagaze kuko buri muturage afite mitiweri
yego
n'uburyo bakurikirana ndabishima cyane ijana ku ijana uburyo bw'umutekano nta makemwa afite
yego reka dusozereza ahangaha rero kuko igihe kiragiye ndakunda gushimiye cyane ari
murakoze cyane akazi keza
yego na Musa tujye ku nanone ku murongo wa telefone dufite Musa ijambo rya nyuma niwe tugiye kuriha Musa ubanza telefone ya Musa yacitse ntabwo tubashije kumuvugisha ariko twabashimira mwese abo twari kumwe ho mwadukurikiye muri hose ibitekerezo mwatanze byo mwavuze bitagenda n'ibigenda neza bigenda neza bishimwe ibitagenda neza nanone bikosorwe kugira ngo umuntu wese yisange kandi abashe kugera aho atera intambwe imbere buri gihe ndabashimiye cyane rero hano kuri Radio Ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Eugenia Mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari Zenaba yarafatanije na Nadia Taha mwakoze mwese mukomeze kugira ibihe byiza
nashimbana malise nawe Sin duda, malice,